Sina muda na hizo kiki niko
private.
Hata kama minister niko
private.
Dili ziki tiki niko
private.
Sina muda na hizo kiki niko
private.
Hata kama minister niko
private.
Dili ziki tiki niko
private.
Mipango yangu yote mini kimya kimya. Kutangaza issues zangu si lazima. Niko private hata kana jina. Bora wanione sina. Wengi wanaishi kwenye ghetto. Bila mitandaoni wana stunti so kitoto. Ubosi lady ubosi mani lawa msoto. Na bado kwenye maisha wengi wenu hamja seto. Kwani kitu gani na shingapi? Nikisema ntangaze napata kipi? Maisha yangu yendeshi kwa kiki. Nachojua tu mini kufanya mziki. Bado na maintain. Yule rapa mbena pendwa na madem. Na ride solo na wakacha sina team. Ish siyo kuni follow ni pesa poti. Sina muda na hizo kiki niko
private.
Hata kama minister niko
private.
Gili ziki tiki niko
private.
Sina muda na hizo kiki niko
private.
Hata kama minister niko
private.
Gili ziki tiki niko
private.
Maisha yangu so lazima yawe interneti. Ili mjuwe dili zangu zote lizo seti. Kesho mwende mkani yaribie kwa gazeti. Ndo mana nimeamua kuishi maisha private. Wachawi ni marafiki zako wakaribu. Wape mipango yako kesho kuto waharibu. Kifanikiwa wanasogea taratibu. Hata kukimbia ukipata shida na tabu. So lazima mekushia. Mengine na nyamaza na sitaki mazowea. Niwe vibaya mavizuri nika weziwe kujua. Maisha yangu private sana labda nkiwa kwenye tour. Bado na maintain. Yule rapa mbena pendwa na madem. Na ride solo na wakacha sina team. Ish siyo kuni follow ni pesa poti. Sina muda na hizo kiki niko
private.
Hata kama minister niko
private.
Dili ziki tiki niko
private. Private.
Sina muda na hizo kiki niko
private.
Hata kama minister niko
private.
Gili ziki tiki niko
private.
Maisha yangu mini private. Hela zangu pia private. Michongo yangu private. Singida's in the building, ladies and gentlemen. It's Wakasha, baby. Judy, what up? I go by the name of Cyril, aka Kamikaze. Ladies and gentlemen, I'm so private.